you're driving me crazy, crazy. Wase kabonga malaika, amanyo gega tukulanga keboza mata. It's unbelievable, nsichukira rena soko kumulaba. Yampita, excuse me lady, oh gosh naunga. Obugambo bwe yugiranga buwonya mutima okubunya ebiwundu ku bulungi bwe nga sisobola kugana. Ate nga kizibu, nga kizibu, nga kizibu okukkiriza nti ali awonange. Nonya kafo kye mukweka, agayaye kigata musange. Besunga lwe bali musanga, nga talinange. Tebamanyi kyantuukako, bwe mba ntambula bankubira bujambo naye sibiraba. He's driving me crazy and I'm in pieces. Buli fesi gye ndaba kifaananyi kyo kye kinzijira baby. Nyumirwa engalo zozigonda ziringazo ze bakola mu pamba. Amaaso go galina amaanyi bwe mba mbuze mazima gakola nga sola. You're driving me crazy and I'm in pieces.
Kapoche mokweka.